Masendelelwa ngisho kuzaceka nje usho ukuthi itshele liyangibiza Masendelelwa ngisho kuzaceka nje usho ukuthi itshele liyangibiza Masendelelwa ngisho kubukeka nje usho ukuthi itshele liyangibiza Masendelelwa ngisho kubukeka nje usho ukuthi itshele liyangibiza Masendelelwa ngisho kubukeka nje usho ukuthi itshele liyangibiza Ngoba ngizothi ngiyaxoba vele ufe usho ukuthi itshele liyangibiza Ngoba ngizothi ngiyaxoba vele ufe usho ukuthi itshele liyangibiza Masendelelwa ngisho ukugula kanje usho ukuthi itshele liyangibiza
She's a little bit funny. Oh,